Polisi ya Jinja Road eri ku muyiggo gw'omusajja Mangona Emmanuel agambibwa okwefuula ekikekenke n'akyukira omwana gwe yakeera enkya n'azaala wa myaka 4 n'amutunuza mu mbuga y'omubisitaani. Kigambibwa bino byabadde mu Mbuya Zone Nakawa Division ng'ebikolwa bino yabitandika mu gwa 10 omwaka oguwedde. Ayogerera polisi mu Kampala n'emiriraano Rachel Kawala ategeeza nti Mangona abadde asula mu buliri bwe bumu ne muwala we era yataddeko ddakakokola tondeka nyuma.